Code them.
Bless the righteous man who can't face. Put your bless. No man curse.
Yes, I and my whole family.
It's Kenny Clips and Johnny Wills.
You forgive that.
Hey, yo, Clips, you let them know that. Yeah,
know where you're
Jack.
Sininga kwani tendeka. Popanda chikondi jata tembuye wakumwamba. Ine sindiri ndeka. Amandi tuta nika kwa kundi kwira zanja. Ndiza himba mumveka. Kumutamanda kosata. Ine sindiri ndeka. Wandi kwira zanja. Buye wanga. Sindi zaupa ine. Muchiri jonse ninga chite ine. Pali ponse ninga yende ine. Alinane nta wizonse ine. Dinali yani popandambu ye. Thanks and much praise to the Lord, I pray.
I pray.
Chifu kwa pali bechitu unga chiteweka. Popanda iye. Sindinga kwa nitendeka. Popanda chikondi jata tembuye wakumwamba. Ine sindiri ndeka. Amandi tuta nika kwa kundi kwira zanja. Giza himba mumveka. Kumutamanda kosata. Ine sindiri ndeka. Wandi kwira zanja. Buye wanga. Alinane tawizonse. Moyo wanga ulimaiye. Chikondi chake mavu zake. Sama lekerera mwana wake. Pazo uvuta wandendele. Iye sama sinta alinafe.
Alinafe.
Ine tawizonse. Sininga kwa nitendeka. Popanda chikondi jata tembuye wakumwamba. Ine sindiri ndeka. Amandi tuta nika kwa kundi kwira zanja. Giza himba mumveka. Kumutamanda kosata. Ine sindiri ndeka. Wandi kwira zanja. Buye wanga.
Bless the righteous man and them all family. Who judge a bless your conquers, trust me. Johnny future bright, cause the Lord him love me. When me get down and me soul him touch me. Give thanks to the Lord and praise. What he do for I in me life, me armies. Judge a guide I when me go through a phase. So give thanks and a praise.
Cha! Cindy's over in Patiri chonse ninga chite uko ninga pite. Alinane ine ndine mwana wake. Ndife nkosa zake. Tiza tokosa iye ntawi zonse. Chifu kwa palibe chintu unga chite weka. Popanda iye. Sindinga kwa nitendeka. Popanda chikondi jata tembuye wakumwamba. Ine sindiri ndeka. Amandi tuta nika kwa kundi kwira zanja. Giza himba mumveka. Kumutamanda kosata. Ine sindiri ndeka. Wandi kwira zanja. Buye wanga.
Mama.